yakera nga nnyo kumakya nagenda mu kibira teyafaayo kiki ekiriyo oba kyasanga mu kkubo lye ekumye ku mugongo n'akajambiya mu mukono gwe akaladiyo ke mu kaveera kamuba ku lusegere kumakya abalala beebase awo otula we tunyumira olumu enkuba n'ekuba mu kiwonvu wuyakkirira eyalina omutima ogulemera kukola kye yayagalanga agwe ne bw'oseka oseka bibyo yebiyita ku mutwe ng'agenda. Oh, yeah, yeah. Ebiremesa byaliwo n'abatayagaliza bali banji yatunula mu maaso gyalaga awali ebirungi byagoba laba ebirooto bye byatuukirira ekiswalo kyanyamuuka n'abaaseka baasirika dda obuwanguzi yabutwala dda tebamugula tebakutiisa n'obita nyweze kiroto kyo kirituukirira tunula mu maaso gy'olaga. Are you gonna win?